Salu on the beat.
The timing. Delay.
Kama mtoto mdogo anavonideka za chumbani, anavoniteke nyambavuni, anavonishika kifuani. Kuwa mdogo sijui amenipa nini, nacheza dakika tisini, mahaba yaleta maruani. Kweli nime data data na bibie, na yeka data data na mie. Au nataka nkupe historie, na wengine ukadisie. Zamani nishakanya gambigili, kesi hazipiti siku mbili, linaisha hili mala linakuja hili. Na majirani leo mapenzi yetu wanayajadili, zimefeli zao tafsiri. Leo tumebaki si wawili na baby yeah. La 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 Kwakoso mpaka muogo, nichanganye na karanga mbichi, usije kareta mizozo. Kipenzi mbona bado penzi letu bichi, nishasikia mashoga. Umefeli, umebeba mzoga, eti tunabadili mboga. Wezi tusoma, penzi letu soga zeti. Chori chori chori, wezi imba mtu wangu ni kuangarie kwa macho. Dori 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 na kuringishia kwa sababu hicho. Zamani nishakanyaga mbigili, kesi hazipiti siku mbili, linaisha hili mala linakuja hili. Na majirani leo mapenzi yetu wanayajadili, zimefeli zao tafsiri. Leo tumebaki si wawili na baby yeah.
Love it. Yeah.